Wagwan. Ofisi alama chokama mbele amebeba, shika mkono mfikishe mpaka kwa kiti, kuta vitu mpaka jirani akateta. Wapi 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 wapi, hakuna bleki bure, mnakata maji mpaka je hapa mfupa jua, kuna spama ni kuben na mawaita bure, mistake sana jokize. Wapi wapi wapi, basi mbebe nipe saba ukirama, saba ukirama, saba ukirama, saba ukirama, nipe saba ukirama, saba ukirama, saba ukirama, saba ukirama.
Nikimdigi fiti na chekijua mebeba, niko macho kwake niko mahanda skatepa, chapanisha kundi hiba kimbebia mesepa, ni madiva tunakawe dimanga pereka. Unakushea jofisi ya kikamorea, top player ala amani gari sorea, on air balance na ureverse orea, lolas makata meorea orea.
Hakuna bleki bura nakata maji mbaka che, hapa mtupa jwa kuna spama ni kuben na mawaita bura, misleki sana jokize. Wape wape wape, basi mbebe nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama.
Teki niko maji zimeshika juwadi, tunda ni kudunda tunatunda mbakadi, shika manzi fit ya kikubali tuna blida, kama nikumdigi nikumdigi juu ya meza, teki na kamsupa kama ngwati na kata, ili ni kuseli ata mambanga kwanganya. Supa ako dando na kichocho anapanda, na si mama na rongosa kiuno haga kwa mara.
Hakuna bleki bura nakata maji mbaka che, hapa mfupa jwa kuna spama ni kuben na mawaita bura, misleki sana jokize. Wape wape wape, basi mbebe nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama.
Niko dry spell mezi kadha, umejaza nyuma kama taxi ni waria, kutu imejana sezi fika beya Samantha, pio kikaza minta ora ntatandia, mina Tasha kina Flora na Maria, ukirombosa minakosa mania, na kuna namba ukichora ntapandia, na kutaraka kuna dose na kwa milia.
Hakuna bleki bura nakata maji mbaka che, hapa mfupa jwa kuna spama ni kuben na mawaita bura, misleki sana jokize. Wape wape wape, basi mbebe nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama,
nipe sabo kirama, nipe sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama.